It's the CLG.
Tekete, mapenzi we nilete, nilete ya kwangu mi peke yeyeye. Sina bari zao zozote, nimetuliza mchecheto. Misifuatagi maupepo, manitulizage mapepo. Saka ni changanya, utaki ni kwambie. Chukiza mbimbaya, manzako ni chuk. Baby girl, silete masepene, kitu gani kama shida mapene. Shika kifunda tuliza kitenesi Maria.
MyLoveZedMusic.com.